You already know. It's DJ K-Wise, VTJ Jones, Kenya, Niger, let's go. Jump. Wait.
Only one day low, hello.
Wait.
Only one day low, hello.
Let's go.
Odi Omarang.
Lifty boy.
Bazenga.
Hey. Man a bad man thing.
VDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When it tired, tired. When it tired, tired.
Tu bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na pokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa blab, ulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wa super kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the dawn. My fans kibao ni mewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Niki speed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Bazenga,
kiri, kiri,
yo,
kiri.
Yeah, mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gezwa zombie kwa ring. Bazenga, daddy ni shaky set kwa taxi. Pori na Brahma pull up ndani ya datsa. Nafika niki drip nika sinki michapa. Nisipoka funga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chachendo mutwe hizo sadaka. Na chafua sina jitoa vroom vroom. Gafla bin vu nisha chafua sindu. Vile mina za mahit sina chomea P2. Futa waya sim 1 tu mapesa sim 2.
Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Iba chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
You know I always come through with a better one, better gun. Rock the top, tell them fellas better run. The girls know, sit for sure, send me day nice. It's KY scratching, chicken, chicken, watch your table turn. On the mic, see your flow finesse. Now your girl wanna come for some SCX. Like Caesars, I'ma split your legs. And chuku, 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 I'ma make you scream for help.
DJ KYC,
DJ Jones,
DJ Jones, Kenya, Nigeria, Kondakas, Ndakas.
Adults for jam, boy, ain't got my bad daughter, daddy. Hello.